Uyu muburo ukubiye mu ibaruwa ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyandikiye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu gisaba ko hatangira ubukangurambaga ku kwirinda indwara ya kolera mu duce twegereye imipaka mu ntara y'Iburengerazuba, by'umwihariko muri iki gihe igihugu cyinjiye mu gihe cy'imvura. Mu ngamba zikubiye mu ibaruwa ya RBC harimo kuba abaturage bagomba gukoresha amazi meza cyane cyane mu duce dufite ibyago byinshi byo kwandura, kwimakaza isuku ku rwego rw'umudugudu hagenzurwa ubwiherero busukuye ndetse buboneye, gukangurira abaturage gutegura amafunguro asukuye no kumena imyanda mu ngarani ziboneye. Gusa bamwe mu baturage bo mu Karere ka Rubavu mu Murenge wa Kanzenze mu Kagari ka Nyaruteme mu mudugudu wa Kabeli bavuga ko nta bwiherero bafite, ahanini kubera amikoro make ndetse n'imiterere y'aho batuye harangwa n'amabuye menshi bakunze kwita amakoro agorana cyane mu gihe cyo gucukura ubwiherero. Uyu ni Mukamana Liberata ufite umuturanyi we udafite ubwiherero kubera amikoro make. Twasanze uyu umuturanyi we adahari.
Nda mugabo afite rega niwe uri mu nzu n'umukobwa umwe. Ubwo rero uwo mukobwa ndaho yashobora kubaka ubwiherero ndaho bamwubakiye yarabukwiye, kuko yabona afite imbaraga zo kwiyubakira abe yarabwubatse. Ajaga aho izindi wese ziri, ajaga mu bwiherero bumwegereye.
Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko kubera ubwiherero butaboneye biteza indwara zituruka ku mwanda.
Kibazo kiri kuri nyiri wese kuko ayikoze wese yaba neza. Ntibaba ntabakunda kuhaja baba bafite ibyo byobo bidapfutse ariko babijamo nani ngo ku gasozi, kuko amasaze aratuma agatumuka agatera indwara,
ntabwo bikwiye. Nyiragasoko nawe ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 60 afite ubwiherero buto cyane.
Oya ni ubushobozi buke, nongeye ko ndi muno mu nzu njyenyine ko nabonaga ntaho naza kwiherera ngatereza bakakanzinga zingira si none waje kunyamukwa abandi kabiri gatatu kane. Ni nabonye ndabishaka ya kuja mu murima gw'abandi cyangwa je mu kwanje kandi ari mu murima ari mu myaka nagatereje ngamu barakazingazinga bakagira nk'urubo ariko nanjagamo none sinihishemo bambona ngo ari gato hari.
Icyakora aba baturage bakemeza bose ko atari kuba babuze ubushobozi bwo kuba ku bwiherero, ahubwo bamwe muri bo babiterwa n'imyumvire yabo mike kwimakaza isuku.
None si umuntu avagigaragaye umuntu bakazana ni bakavuga ati njyewe ndago ndirwa ndi kuyakubaka amawese ati leta izanyubakira leta ya muherezi bacu akumva ko yagira utegwa kubaka iriya y'ibiti y'ibyatsi imbere kuriya.
Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper kuri iki kibazo avuga ko muri gahunda ya leta hateganyijwe kubakira abatishoboye ubwiherero buboneye.
Hari agace k'amakoro usanga abaturage rimwe na rimwe kubaka bibagora kubaka ubwiherero, ariyo mpamvu abafite amikoro make tuzanamo imigani idasanzwe kugira ngo abaturage bagenzi babo babafashe kuyubaka, hanyuma abafite ubushobozi tukabategeka kuyubaka mu gihe gitoya.
Ku rundi ruhande umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba Dushime Imana Lambert atangaza ko uretse muri iki gihe cy'itumba ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyatanze impuruza isuku yagakwiye kwimakazwa igihe cyose.
Kandi dufite abaturage benshi babyiye ibyo bihugu bavayo rimwe na rimwe nko muri Kongo natwe abashobokaye ni icyo ngicyo usanga harimo ntuza nyine hari nicyo kibazo tuba dufite ko twegeranye nabo tugenderana nabo byo kwandura biroroshye cyane ugereranyije n'ahandi hantu bafata badaturiye umupaka.
Ariko ubundi isuku tugomba kuyikora buri gihe, imvura yaba iri kugwa yaba itari kugwa, byaba biri kubona isuku tugomba kuyitaho kuko nyine isuku ni umwanda n'indwara zitandukanye.
Gitangaza ko imirenge igomba kwitabwaho iri mu turere dutandatu turimo Nkombo, Nkanka, Nkungu, Giheke, Gihundwe, Mururu, Bweyeye na Bugarama mu karere ka Rusizi. Mu karere ka Nyamasheke harimo Kanjongo, Mahembe, Kirimbi, Macuba na Gihombo. Mu karere ka Rutsiro harimo Kivumu, Mushubati, Gihango, Musasaboneza na Kigeyo. Naho mu karere ka Rubavu harimo Cyanzarwe ahazwi nka Busigari, Nyamyumba, Gisenyi na Kanama. Mu karere ka Karongi ho harimo Gishyita, Mubuga, Kwishyura na Rubengera, mu gihe mu karere ka Ngororero harimo umurenge wa Kivumu gusa. Icyorezo cya kolera kiganje cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere, ndetse kenshi gikunze guhitana abatari bake mu gihe cy'imvura. Rero ya Tuyishime, Ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu.